ngihlukile kelona angafani nabanye manga mpunyuka zovele nguyekela ujolo ngempakishe ngambe angikonulala ngicabanga ngaye yena uzothile inkosazane ngiyazidela ngiyazidela somnika lomkhuthango ngiyazifela ngiyazifela
Ule njabulo impatho, hey.